nilivyo. I love you too, I love you too mama. Kuna kitu na feel, shauna dalili, joni kubebe. Chanchanganya akili, ubongo na mwili, bilegelege. I wanna show you, baby wanna hold you, baby wanna kokoko. Homa, nina niumiza, baby nipetiba nilali fofofo. And you look so fine, na kupenda sana mama yoyoyo. Moyo ni mwangu meshine, nifanyu na potaka niwe poyoyo. Nipe makopa, oh baby, nipe makopa. Mwono tamu ya mimi, nipe makopa. Modali, nipe makopa. Nilele kusamini. Beautiful face, wana nuliza ila kwangu so case yo. Baby why you stay, unavo zungusha kiura chako chepesi. Dunia inasiri, nikona wewe tu, wewe tu. Na usije nikadiri, nitaumia pu, umia pu. Baby, kwa kitanda nilale, lale, nilale. Sima pacha nisare, sare, nisare. And you look so fine, na kupenda sana mama yoyoyo. Moyo ni mwangu meshine, nifanyu na potaka niwe poyoyo. Nipe makopa, oh baby, nipe makopa. Mwono tamu ya mimi, nipe makopa. Modali, nipe makopa. Nilele kusamini, nipe makopa. Oh baby, nipe makopa. Mwono tamu ya mimi, nipe makopa. Modali, nipe makopa. Nilele kusamini, nipe makopa.